Black Empire Music. Baba kuma pesa Akama Records. Nduse, tuli mufia Uganda yonaka jejuse. Bobless danyeze, tuli kiri ya fesi yonaka tirabe juse. Baba kuma pesa tebuliko mububu kamuka doba demu neboba nefe mubuku fula wakurimu. Yalazi kukuwa no fedinga, avali kiri ya ngefaba chiringa. Kwada mkola katitwa wenga, choka tuliba ifusinga tuesima.
Tulinda chemical reaction, this combination. Member, we are tomorrow generation. Okola business yo cancel, nesenda wo. Bode mocha tenka nyo mubi na yola wo. Fetuke la kumacha netukola, nebigana. Nechokulia nechigula, no ya yuya. Netuko waje tusula, netuzunga. Olusi nebiluwa deviluma.
Fresh talent, yala zikuwa newo wa skali. Abe wakabali nze sukari. Uganda si mchezo alali. Soul drizzy nza tunde kumatari, yeah. Tulimukola techali vya lwali. No mugati kwa fuka kwa bei. Katufuka mire tusabe katonda, yeah. Tulimufia tukisimu busonda. Antifizi ya fuka wakusonda. Eno Uganda techali ya bana, yeah. Convicted in the Swiss, the new econ in town.
That's why fly to secure an budget. Ati guno mwaka njimanyi tulikulisti. Tuchikuwa tuchikulie mukama da besti. Tukoe samanyi tuwe mune kawaleti.
Body money vision di ufandi ufa vision di. Imeshindwa na poverty. Imechoka na poverty. Nifanye nini na poverty. Acha mimi nifanye kazi. Dunia imezidi kupanda chati. Kazi kazi ni inchi za mbali. Ah, na poverty. Na poverty.
Poverty.
Wabubukaye.
Poverty.
Poverty.
Eno Uganda kaye.
Poverty.
Poverty.
Mamagaga batu joga.
Poverty.
Poverty.
Tuevuma na batu fuga.
Poverty.
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 Poverty.